Gureed Markii oo dareen Mambilaangeed oo daran oo ku jirta degmada Buuraha Kaba iyo guud ahaan deegaanada hoosada iyo waliba bulshada iyo bilaabena inay si xilqaan ah ka day atradaan warta weyn ee dawladda warta weyn oo ku dhawaad 7 sano iyo ka tirsanayeen bulshada hoosada kale ee kale iyo bulshada Buuraha Kaba iyo deegaanada dhow iyo ka tirsanayeen oo hadda baar ku jira meelas dartii biin ka jarna shacabka degmada Buuraha Kaba oo dayactirka ka soo biyahay warta oo warbaahinta la hadlay ya sheegani oo baah nin garab istaage in garab la kasiirada dayactirka wartan
wartaano sida ee umrigaana ba hada 30 jira owleeda ka dhalni marka may fadaane degmadu Buuraha Kaba dadka dal dibid roogan may fadaane iska walan qobsay un wartaano qodod oo in lan ku nasiyoy milan lan walan ka ni taroy milan dal dibid dadki roogan may fadaane intina aawayaano wartugni lugodaano ki oo walbani lugodaane hundoni fiiriyo ardaaliya gelka shaqeysdo ay waliyo haayang milan aranga fadaane dadki ka shaqeeyaan oo ilaahay dartisan shaqeeyaan thawaabu min indillaah wallahu inda hudda thawaabi are adduunyadu han farqun walla ka tabow kulliyo may roogo ki walan gaado korno walan gaadan geeg walal muhiimada ee mo biyo way geeg wadanka bi holo ku way lama qof islaama sa tamaylo maamulka degmada Buuraha Kaba may ba ka mahadaliyane intii oo wartugni luqobadan de dan ilaahay yoonay dan muslim aanay luqobadan
inii darbiyaalka intii fafadii fanni inii wartaan godan yaw lama sa sidii saab gonnay maalantii 3 meter 4 meter 5 meter sidii uu ku goodo fanni jilaalna modow beledkiin oo ngajir eelki magaalada ka jiri usun bi yaraanga ka dheedi magaaladii makaafiyoy marka hadii usleey magaalada ka fi fanneegna meel aad uso dibbum lahayn maana magaalada laga nabad galfadi umadii tartiib aan barakaadi abaarna jirta ilaahay abaartana noobi ilaahay naan gabooji walaad wadanka ka jirtan ilaahay noogabooji marka dadweynaha degmada may bako sadaanay ganacsatada wartun maylaare soo doonta degmada Buuraha Kaba ilgaar intii la hadan
warti maana degmada Buuraha Kaba tan meel bi in lahayn meel bariisa lama bilaanga jirta bi yari jirta may basiin ko sadaanay wartun intii ilgaar la ka fiiri degmada maamulshe iyo dhamaan dadweynaha iyo ganacsatada may fadaan intii wartun soo fayl lan qood intii bilaang in jagun jiro haddii roob ilaayn insheen si kalmaana bi yar intii si langa baxlay may basiin ko sadaanay intii wartun qodnaan iskaan aan qodnaan ho ilaay roob insha Allah
un aw kan wartun la kori unun wartun ha korni qalbi may basiin gudige shaabina degmada Buuraha Kaba ku nool inii wartun an dam qataan aan wartun ku ogdaday ma la wartun shaabina degmada Buuraha Kaba iskala wabilaay toofiq
walay sheekho aad ku horariya arkaan wasan sheeklari sheekho bal hortay baan sheekliyari ilaa mar sheejo walay nar fadaay baa hulo hortay ariyari inni ilaahay dib ku noobiyo yaan tan ku kulugni markii uu warta shan meter reen ku qadan hartana salaad subax ku tukun ilaahay ku tuugn wartaan ilaahay biyahniin gili
wartun wal dowlu waxayti ilaahay dad weeri laakiin may jire dad qabiil koray sidu weelo qabiil oo ku tuu walaagas oo ku tuu halis ka qaaday ilaahay haada iska qalbuga haada wartun ha guuta eel wal matalo wala wal matalo markun wartun oo ma ognaa in sid sidna biilay ka jiraa oo markii warti war yar ma war wiimo laakiin may luwaay sinyaar dad iski no wal ku weel sidu
biilang iyo baariya ku jirta degmada Buuraha Kaba taasoo iyo shacabka qasabtiin iyo qeyl dhaamiyanka dawladda iyo heedaha samafalka ee kulgalow deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.